이 말에?
아 스토리 웍숍 소바노 아구바츠라니 프로그라모 야 아피게보 tandisola programu imeneyi li kuchokera ku European Union ndi kuboma la dziko la Germany kudzera ku nthambi yachitukuko ya dziko la Germany ya GIZ ndipo tu programu imeneyi ili mkati mwa project ya Afikepo Net imeneyi kuyendetsedwa ndi nthambi yolimbikitsa umoyo wabwino msukulu komanso kuchepetsa kufala kwa kachirombo ka HIV ya school health nutrition HIV and AIDS SHIN munduna wa zamaphunziro tikamakamba nkhani yosamba mmanja ndi sopo mwina kapena titsindike apa kunena kuti ndi chimodzi mwa zinthu zofunikira kwambiri kwa wina aliyense ndiye nkhani imene yosamba mmanja ndi sopo ndi imodzi nsomwe mauthenga akuluakulu amene akulimbikitsidwa mproject ya Afikepo. Aha, chimene chikuchitika lero mprogramu yathu ya lero tikhala tikuchiyeza pa Sanga Primary School ya mboma limene lila Nkhotakota. Timve kuti kodi nkhani za ukhondo osamba mmanja ndi sopo zikuyenda bwanji pamenepa? Ehetu inu ana, ya opunzira anzanga, makomiti, aphunzitsi, makolo, tikhalire limodzi fuka pali nkhani yayikulu pano imene tikufuna tiyiwunikire. Timve zikuyenda bwanji, nanga kodi zathandizira motani Pasanga Primary School.
Ndikulandireni ku programu inanso ya Afikepo, ndipo ndili ndi chikhulupiriro kuti ana sukulu nonse a primary, aphunzitsi ngakhalenso makomiti osiyana-siyana amene tikumvera programu iyi padakali pano, tili ndi chidwi kuti timve zomwe tadza nazo mu programu yathu ya lero. Mkonzi wa programu iyi ndi Stanley Mphaya a Stabo, ine ndi Jacqueline Zulu na Zulu, ndipo pa makina pali Aklas Chinere. Ndiye Stabo, lero tili mtunda uti.
Okay, Sanga Primary School. Imene ndithu ili mu zone ya zone yanji?
Kabiza.
Osati kabiza iyayi. Kapena kabiza. Koma kacha?
Kabiza.
Mboma laja?
Nkhotakota.
Nkhotakota. Yes. Nkumena tili leroli. Chachikulu chimene tikuchita mprogramu yathu leroli Afikepo. Tikungofunitsitsa kuti tikumbutsaneko kusamba mmanja ndi chani kodi?
Sopo.
Aha. Nkhani yosamba mmanja ndi sopo ndi imodzi mwa zinthu zimene zikuchitika bwino kwambiri pa sikulu imene ya Sanga Primary School. Ndiye panopo ndili ndi ana sikulu apano pa Sanga Primary School ochokera makilasi osiyana-siyana aliyense atchula dzina lake komanso klasi yake bwinobwino kenaka tototi kodi tilowera kuti tiyambe ndiwe dzina licha
Innocent Ngata. Standard 6
kumachangamuka nyamata kumachangamuka chulaso dzina licha sindakuona kuimba beru. Umeimba bero? Ndio karega tukuimba bero hapa hapa.
Ilo said ngata. Ni started 6.
Okay.
Blessings come to my standard 7.
Eh, kumandie blessings come to my. Okay.
Na mega pangalika standard 5.
All right.
Hagala banda standard 5.
Mhm.
James Ngoma standard 5.
Es
not Pili standard 4.
No matter had in standard 6.
Pano taima pa bucket emoji. Emoji mama bucket. Osambira mmanja amene ndithu ali pano pa Sanga Primary School. Madzi abwino bwino ndithu ali mbaketi pansi pakepa pamangiridwa sopo. Ndikufuna tiyambe ndi akulinu. Paja mondisana chani mwati?
7.
Nchifukwa chani mukugwiritsa ntchito sopo osamba mmanja?
Chodi titopewa matenda osekula mimba.
Kupewa matenda osekula mimba? Ndakuonani koyamba mayamba monyesa mmanja kenaka nkuputikitira sopo. Kenaka ngemba so kuthira madzi. Kungo samba manja opanda sopo chingachitike njani?
Ndiwe litenga matenda ambi.
Ha? Kusamba matenda. Mutenga matenda? Matenda anji kodi?
Linyonyo.
Linyonyo.
Eh.
Linyonyo njani?
Matenda amene amakondo okhala m'maso mumu umati masuwa ukamatikira amathira ndi mmakhala zimphondo ndi masuwa awawa amapanga chende mmakhala zilonda mkatimo ndi timati zina lake la matenda woyambisa kufyala masuwa imakhala linyonyo.
Linyonyo?
Ye.
Amatia?
Trakoma.
Trakoma? Sanga Primary School.
asambe manja Disopo Tipewe matenda Basukulupo Kuchimbuti musambe Nisopo Unafuna kudia musambe Nisopo Sana yambe kupika musambe Nisopo Kamaliza kukosa pasukulu Sopo ama pama chere musi Mwone tete kutisopo alipo Awuse niye puziti ingati wata
Sopo
Tilo tikala tanzi tisambe nisopo
Lelo tilipa sanga primary school Ndiye tikungwa chitina umboni mene nkani yosamba manja Iku yende ya pasukului Komanso tukufuna tichitina umboni wina Kunena kutikodi zimene zatandezira bwanji Nkani ya mapunziro Pasukuli mene ya sanga primary Ehi Chifukwa nchito yoku kwirika nkumeneku Komana nkakodi zikutandezira bwanji so Nkani ya mapunziro Pamenepa pasukulu ya sanga primary. Yetu, ndiye tifunsinetu funso, paja sabatati sabatati makala ndi funso pa programu ino, ndiye tifuna tifunse funso hapa. Tikukondwa kwa mbili, tukuyamika kwa mbili, chifuka jama yanku amene mukumatipata. Ndipo tufuna tukulimpike sani kuti nditu zitumizani, muzitumiza. Kaya muli ndinde manga, kaya mwango funa chabe kuti mutuuze menezi ntuziku endela pasukulu panupo, tatumizani mautengao. Ei, ai, masiku wano soda ndo lasu kutia, ya, mayunis, Pajati ni nambala, imene mungate kutumiza po utenga. Po kutisa jino nambala ya TNM, mungate kutumiza utenga ku nambala ya TNM uso, imene simu jotreda mayunis na lons. Ndipo sisi kutengena so kutumu fono mwano mkare mayunis. Nambala ije ya 010881-407-777. 0881-407-777. Ya, namba la mene munga tatumi za utenga maulele. Simu kujotu sada kena kari konsi. Depo sisi kutenga la suudu mfono mwanu mkare mainiti. Aye. WhatsApp. Namba la yake ndi 0995-517-930. 0995-517-930. Yankani, mene munga yankire. Tumiza ni mautenga, mene munga tumizire. Ife tukufuna mayanko. Kumene, mayanko ama tinimpikitsa, mayanko ama tunikira kutu hoho, apatitere, kuti tikafike hapo. Ehetu, ndefuso la sabatane tukufuna mutuuse, kufunikira kuti mtawi zose tika masamba manja, tizigurisa nchito sopo. Ya, baja kusamba manja ndikuina, kusamba manja ndisopo so ndikuina. Ndene kufuna mutuuse kuti kusamba manja po kugurisa nchito sopo, ndikufunikira banji. Namba la zake, ndizimene zira chula kare. Namba la ya ulere, 0881-407-777. Kwa on sate nemu, namba la meneo ndia ulele. Kwa mangani mufuna kutumiza, pa WhatsApp, tumiza ni ku 0995-517-930. Ifama network ena, tikafuna kutumiza nchito namba la ya SMS, tia nditu tutumize, kwa maijo sako nditu kandalama pangono, eya.
Tanzindi ukondonzo funikira Kuti mwana wa sukulu azichita wino Zamagulu sikisi ajeko mwanayo Chakuja chakatuta mumpateko musamane Mama wa masana mazulu azija so mwanayo Kupatikiza ndiza kujazina so onjezira Aie a Kupita kuskuru, mana asambe Zofala zake, zikale za ukondo Mkalasi, mana sakale pafumbi Afunzizi makolo Titandizane za ukondo Pasukuru Tikumbe kuti koma songala ndeza mazi Zimbuzi za wino zimatandi zira ukondo Umoyo wa wino Tikatero
tampata mwana wa primary zombu yenereza kuti alandire mapunziro abwino afikepo
tikugamba kuti kusamba manja ndi sopo munthawi zonse zofunikira ndikangati kamati kwenela kusamba manja ndi sopo patsiku
Ndai mineta tukuchoka kuchimbuzi tuene au samba manje kuti tipewe matenda au segula mimba.
Tikachoka kuchimbuzi. Tikachoka kuti?
Kuchimbuzi.
Uyo ati tikatani?
Tikamajeza
kuja.
Tikafuna kuja sa kuja ati? Tisambe manyandija?
Sopo.
Ina?
Tikafuna kupika sa kuja. Tena samba manja.
Tisana mbokozi sa kuja. Mene tikufuna kuti tiambe kupika sa kuja. Tisambe chani?
Manja.
Ndi mene mapangira mmakwatu? Tiende makumutika fusi yaka na utimba samba manja
yu.
Iwe ungasambe manja we. Ntawi nandi tiyo samba manja ndi sopo.
Mukamalizasu, mchua samwana bibi tewela, msambe manja ndi sopo.
Tika sinta mwana chani?
Tewela.
Tisambe manja ndi chani?
Sopo.
Ntawi ina?
Kwa yapu mtu, ufuna kuja chakujo yene la kusamba manja.
Ukafuna kuja chakuja. Aha, iyo kuziwa sontawi ina?
Iye.
Aha.
Ukachoka kuchimbuzi wene no samba manyiso.
Okay. Tikachoka kuchimbuzi tisambe manya ndi chani kodi?
Sopo.
Ndi sopo. Tikapita mmakwatu. Tsiku limene tikakhala kuti mwina market abwera kuno sukulu, tapesa kuti mabaketi wapalibepo. Timapanga bwanji ndi.
Timapita draw kasamba manya kai. Samba mukazi.
Yenu mapita ku draw inuyo.
Mapita.
Okay. Inu mata?
Ineyo niendela kuita na zanga, ukatenga mapero kuofesi, ukatunga mazi kutiti kazikebo.
Oh, muma pita kuofesi. Muma kakumana ndani kuofesi.
Saka, unalia simineta ambeza, haka na hedi kanisara. Tienela kwa uza kutiti paseni mapero, tukatungi mazi utilao.
Simine zukujitika, ngati mapakele simu na atani pano? Simu na apesi. Muma pita kwa hedi, kukaa uza tukufuna mazi. Tifuna mapero, tukatunge chani?
Manji.
Amina matunga manji ndani, osambira manji, pasukupa.
Tosefe,
tosefe. Unali yesu ene la kutunga, jifuka sugulino ni yake.
Yamu tunali yesu.
Hey. Chinga chitike nchani ngati mwapezeka kunena kuti simu nasambe manja ndi sopo, mwadu wala matenda. Akuziwa ndani, anga enke ndani.
Ndawi zina ziko zokutengela kuifa chifuwa cha matenda poti matenda ye na makala opya. Ndawi zina ma ngati sina pese boma za baba umasegula mimba.
Umasegula mimba. Pambali pa tenda ija tina timatijan? Linyonyo. Trakoma. Trakoma. Koma kutsegula jani?
Mimba.
Alipo na tsegula pa mimba papa. Kamba. Zina libanji. Ukatsegula mimba munthu matani?
Umaona.
Chinga chitike nchani ku sukulu yanu? Zingakukhudzani bwanji mapunziro anu?
Sitingaphunzire chifukwa winali yeso khoza kutengera matendawo.
Ndengati simunaphunzire zikuthelani bwanji? Maiso akabwera.
Maiso akabwera, utolephera maiso.
Ulephera maiso? Ndiyokulephera maiso zikhala bwino ngati?
Ai.
Kusenza kuti sukulu ndiyo tani?
Yofunika.
Kuti sukulu ikhale yofunika ikupindulire ufunika kuti iwe ukhale wa chani?
Watanzi.
Watanzi. Kuti ukhale wa tanzi ufunika kuti likhale khadwe lako kutani nthawi zonse?
Samba manja ndi sopo.
Moti mumadziwa bwino lomwe kuti kusamba manja ndi sopo kofunikira? Ilipo nyimbo imene munga imbe yofuna kuchemera kusamba manja ndi sopo. Kuti anzano ena amene akumvera so kwina adziwe kuti ana apasanga primary school amatani
amasamba manja ndi sopo.
Tate nayo ndi
tisambe 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 manja tisambe 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 manja tisambe manja sopo ndi sopo ndi sopo tisambe manja ndi sopo tisambe manja
tisambe manja ndi sopo.
Ni program ya Afikepo imena kuikonza nda story workshop. Thandizo la program imene ili kuchokera ku European Union ndi boma la dziko la Germany kudzera ku nthambi ya chitukuko ya dziko la Germany ya GIZ. Ndipo program imene ili mkati mwa project ya Afikepo NEP. Imene kuendetsedwa ni nthambi yolimbikitsa moyo wabwino sukulu ya School Health Nutrition HIV and AIDS SHIN munduna wa mapunziro.
Ndiye pachafunso tikufunsa kunena kuti tatuzani kuti kodi kusamba manja ndi sopo nkofunikira banji. Eh, kufunikira kuti nthawi zonse tikamasamba manja tizigwiritsa ntchito sopo. Tatuzani inuyo mene mukudziwira. Eh, ndeti matsindika kuti paja kusamba manja ndi kwina, kugwiritsa ntchito soposo ndi kwina. Ndeti funa mutuze kuti kodi kufunikira kusamba manja ndi kugwiritsa ntchito sopo nkotani. Nambala yake 0881 407 777. Nambala imene mungutumizako SMS. Ngati mungagwiritsa ntchito nambala ya TNM poyankha kutumiza SMS, mudziwe kuti simuchotseredwa kena kali konse. Sikuchotseraninso kena kali konse. Sizikutengeranso kuti mufone mwanu mukhale mayinitsi. Nambala imene njaulere WhatsApp, tatumizane ku 0995 517 930, 0995 517 930. Amene tukugwiritsa ntchito ma network ena onse tingathe kuyankha kulikonse. Ya, ngati tikuyankha potumiza message idichotsera kanga chepe pang'ono chabe. Ya, kaitumiza ku WhatsApp tentichira ndithu moteroma. Ndiye lero tili pasanga primary school, chomwe tikuchita tikungochita appreciate ntchito imene ikugwirika pa sukuluyi makamaka pa nkhani iyi yosamba m'manja ndi sopo. Mene kuyendera nkhani yosamba m'manja ndi sopo pa sukuluyi mpomwe tikukhazikika lero lino. Ndiye tikuona kuti kodi nkhani imene yosamba m'manja ndi sopo ikuthandizira bwanji nkhani za maphunziro pamenepa pasanga primary school. Asintiche tiyambe ndi dzina lanu.
Okay, ine ndine Fabiano Patrick Sale, mphunzitsi pa sukulu ino yasanga. Ndithu mthu
maina atatu.
Maina atatu ndithu amenewo.
Mfunda pompo.
Mfunda pompo Chisale. Yes, from Salima.
Oh, kuchokera ku Salima.
Eh, ndithu bwana.
Sona kuti mpeseke kuno.
Apatu basi zinangotengera kuti mina naganizira undu nawo za maphunziro kuzatitumiza choko Salima, zilotumiza kuno nkotakota kuti thandizana nawo ntchito imene yasula anayi. Ndithu bwana.
Nkhani yosamba m'manja ndi sopo mumaonetsetsa bwanji kunena kuti tsiku ndi tsiku ana pa sukulu pano asambe m'manja ndi sopo.
Panotu bwana ntchito ya kusamba m'manja ndi sopo tsiku ndi tsiku ikunkilankilanso gulupi chifukwa timaonetsetsa kuti tikafika m'mawa wina uliwonse mabigira ameti nawo amene timakhazika m'malo osambira m'manja akhale field ndi madzi sopo akhalepo kutengera kuti imene timaphunzitsira ana kuti tikafika manja mwathu mwina ali mwakuda kayatachoka kuchimbudzi muzikwisa ntchito ichi anaja azichipeza chilipati chili pamene pali fota akachipeza kuti palibe mwana uja akhala mwina akanika kusamba manja chifoti ndipo palibe nditimonsa kuti malo osambira manja zinthu zonse sopo madzi zipezeke pati
pamene
paja ndithu ntchito imene ikupitirira choncho. Ndithu
nkhawa yanga yagona pana ang'ono-ang'ono. Mumaonetsetsa bwanji kuti anawo akusamba m'manja moyenerera chifukwa akhoza kupitapo nkupeza sopo nkutikitira inde koma kuti m'manja modi musambike mumaonetsetsa bwanji kuti zimenezi kuchitika?
Okay, apo ndiye mafotokoza zoona chifukwa pachiyambi penipeni wene timakhanga ti tikuona kuti dziko likusintha kusamba m'manja ikhale ngati chinthu chimodzi chofunikira pa sukulu pano mavuto ngati amene oti ana ang'ono-ang'ono awawa makamaka amene atipeza nzaka standard one mumu amavutika kwambiri ndizoona bwana komano potengera upangiri wathu makamaka nkhani ya kaphunzitsidwe kamene timachita kuphunzitsa ana sukulu kumene kuti ana sukulu aphunzitsa anzawo ndiye timakhala ndi imina ngati mademonstration tikamati tili panzere paja makamaka malaini ana ang'ono-ang'ono standard 2 standard 1 timatenga ndikumakhala ngati anzawo akuchita iwo acha kuonerera. Ndithu zinalibe ndi kuzikuvutavuta komabe pakali panopa ana ajaona ngasiye akhala ngati atamatemo awiri ya akuyesesabe ndithu moti mavuto amenewa ndi wochepa kwambiri pakali pano ana amayesesa ndithu.
Mwina izi zikuthandiza bwanji nkhani zosamba m'manja ndi sopo pa sukulu pano zikuthandiza bwanji kuthandizira ana angakhale maphunziro ana pa sukulu pano pa Sanga primary school?
Okay bwana, ndo izi zikuthandiza kwambiri chifukwa tikaonesa buno bwino pamene tikusamba manja ndi sopo tibapewa zinthu zingapo pali kuchosa fungo loipa komaso makamaka kupha ma James ndiye kuti mwana oja ngati sana sami manja mwana oja nzachizuyo tika nyengu ina ngati akumbuke di kuti sorry ngati sakumbuka kusamba manja kuja akamakaja chakuja akoza kutenga ndi ma James omwe zomwe zimpangisa kuti mwana oja adwali ndito pamene wajati kuwerengera sipo kuti mabusentizi mwakhala ochulu ochuluka koma ngati ukhondo ukuthika kusamba manja yonchi akupewa matenda ena ndi ena ngati osekula mimba pakuzera kusamba manja kuphati zirombo ndi sopo abusentizi mimachepa
mbuya muzina ali bwanji mwina afikepo isanafike pa sikulu pano
afikepo isanafike zinalibe bwino koma nopa zapitirira kwambiri kuti zili bwino zinalibe bwino chifukwa sikulu ino ili ndi alangiza za umoyo pa health survey acha ya amakhala ndithu akuzungulira midzi menemu maprogramu azimbudzi ndiye amakhala makamaka nanga siku mudzi alangiza amene amakwanisa zimenezo ndi tinali ndi maprogramu mbuyo mwamene tinali nawo pa sikulu pampano timakoza zina zati timati mponda gia ya zimene zija ndithu
zimachitika
zimenezo moti mwayoti tinapeza mabaketi chonjo maika madzi zili ngati kuti zinthu zazo kupitirira ndiye mbuyomu inali kuti zimachitika ndithu koma pano pati kupitirizaso ndipo sogolo ndikulona lowalabe ya olotiatira choka tizikanena zoti ngati pa sikulu ino nafika kumene ino palibe zichazi ndi sisi ndipanga upangiri wanga ndithu bwana
tinene kuti afikepo itati yanyamuka lero mawa ndi mkucha nkhani zosamba m'manja pasanga primary school zikhalabe zikupitirira
ndikuchiona kuti ndi chinthu chopitirira ndithu chizakhala chikupitirira chifukwa ndi chakuti programu yakusamba m'manja imeneyi kamena kuti programu zambiri zimene abwelesa afikepo kunoku kwathu alisa kumenyera ndani manja awiri ndiye zili ngati kunena kuti nkhondo ija sindikumenya ndekha sitikumenya sakumenya ekha ngati tilekeze kuti aphunzitsokha koma ili ngati nkhondo yoti tikumenyena tonse kunoku sonyeza kunena kuti mawu oti pangani sarani za ukhondo kaya madyedwe abwino kumidzi yakukambidwa kunoku tikukamba ndiye kuti mwana uja tamuza ali wang'ono ndikhulupa azikula naso ndito ndi programu oti kuta ikupitirira mwana uja ngati akuchitengera ndikuchikama kuti mwake ndikuchimva ndikumachipanga practice asindikuona kusiya
dzina lija komaso lindo
ine ndi Fabiano Patrick Sale chinticha pano pasanga school class stand 5
mmapunza stand 5
nditunkolo wanga
zikuenda koko kwamenekwo
zikutheka
anakumachita mochita
anakumachita ndithu akumachita komaso ndangasi tathandizika kwambiri kuti kabweredwe ka anaka sikakukhala kosintha iye ndiye ukumakhala zoti uli ndi full class nthawi zochuluka ndiye nkalasi zikuthekaso
ine ndikuthokozeni
ndanyadira kwambiri
ana a sikulu a primary
Mr. D. Machezo.
Yeah.
Ahedi.
Kusanga.
Sanga Primary School.
Yes.
Nkani zosamba m'manja, tamva kuti zikuyenda bwino pano. Yeah. Mwina ndimafuna ntamvako kuti zathandizira bwanji kumbali ya maphunziro ana pano pa Sanga Primary.
Tikuona kuti palibe mwana amene akukhalapo ndi nthawi yoti wadandaulapo kuti ndadwala matenda otsegula mimba. Komanso ngakhale matenda mwina amene amakhudzana ndi kupatsirana kudzera munjira zotani kodi zodzera m'manja kandi amaso zinthu zimene zakhalabe zikutani zatichepera pano pasanga primary school
chidwi changa chinagona ponena kuti ndiye inu ndi makolo mumalumikizana nawo bwanji pa nkhani za ukhondo osamba m'manja ndi sopo
ya ifeyo ndi makolo tinakhala pansi pamene timaphunzitsana nawo zokhudzana ndi ukhondo kumudziso tinapatsa danga lone kuti iwonso akuyenenso kukhazikitsaso zipangizo zoti ana azisambaso m'manja akachoka ku chimbudzi kumudzi kwaoko monga ngati masiku ano zidye zimatchedwa kuti mponda giya tinaphunzitsa ngakhale kwa ana kuna usikulu kuna kuti mponda giya umapangidwa motere motere kodi kuti anawa popita kumudziko anakhalaso ndi luso pothandiza ndi makolo aja kuti kuzimbudzi zawo zimene amagwiritsa ntchito kumudziko azikhalaso ndi madzi osamba m'manja
mukachita kauniuni wanu mukuona kuti zikugwira anawo akapita m'makomamo zimakhala zikuchitikabe khalidwe lomwelo lakhazikika mwaiwo
ichichi nchoti nchotsimikizika chifoti kwa ena mwa makhomo ena amene timafikamo kapena kuyenderamo zinthu zitimazipeza ndithu kuti zikugwiritsidwa ntchito komanso ngakhale ukamangoyenda mwina nthawi zina zake kumaona kuti muzimbudzi zambiri mukupezeka miponda giya kasopo ena phulusa zili mmenemo zimene zikuthandizira kuti azisamba
pali ndondomeko zinso zimene mwakhazikitsa kuti afikepo itati yanyamuka lero mchitidwe umenewu oti ana akatuluka kutoileti dero nkufika pamenepo kusamba m'manja ukhala kupitirira
ya chimenechi ndondomeko imene ilipo ndipo kuti ife tiwatsimikizika kuona kuti ngakhala afikepo itakhala yachoka lero kunoko kusanga zinthu zimene zakhala zochitikabe chifukwa gawo la zinthu zambiri zimene timachita kuno ku school kumudziso zikutani kodi zikuchitika komanso community kapena kuti anthu amene otizungulira ngati pano pa school ali na feri imodzi timagwira nawo ntchito limodzi makamaka kumbali ya zolima komanso ngakhale kaphikidwe ka zakudya zimene timaphika kuno school makolonso akumudziko amatengapo gawo la kaphikidwe ka zinthu zimenezi tinacho chikhulupiriro chakuti itati kuti apita afikepo komabe kuna kusanga zinthu zimene zakhala zikupitirirabe
dzina lija komanso lino
ineyo ndi Davis Machezo mphunzitsi wamkulu pa Sanga Primary School.
Titsindike apa kunena kuti mukangochoka ku chimbudzi mukangosintha mwana thewera musanayambe kudya musanayambe kuyamwitsa mwana komanso musanayambe kukonza chakudya ndi nthawi zachidziwikire zimene aliyense wa ife akuyenera kusamba m'manja ndi sopo. Siyana okha sikulu siyana okha sikulu kaya ndinu a komiti kaya ndinu mkolo kaya ndinu aphunzitsi amene mukumvera programu ipaka dali pano pambali pana sikulu eni tofuna titsindike nthawi zosamba m'manja ndi sopo mukachoka kuchimbudzi mukangosintha mwana thewera musanayambe kudya musanayambe kuyamitsa mwana komanso musanayambe kukonza chakudya anaja anatchulakonso nthawi zimenezi ndithu zikuyenera kuchitika zimenezi kungotachita izi tidziwe kuti nkhani zamatenda otsekula mimba ikhala nkhani kaya zikhala kutali nafe etu ana okhawo amene ali athanzi ndi amene angathe kuchita bwino pa maphunziro awo ndiye uthenga wathu waukulu titsindike moteremo kunena kuti aphunzitsi makolo makomiti apa sukulu chonde limbikitsani khalidwe losamba m'manja ndi sopo pakati pa ana sikulu kuti atetezeke ku matenda osiyanasiyana kuphatikizapo matenda otsekula mimba ndiye kuchita bwino pa maphunziro awo. Funso lathu lero tikufuna mutiuze kuti kodi kufunikira kuti nthawi zonse tikamasamba m'manja tidzigwiritsa ntchito sopo nkotani kodi kufunikira kogwiritsa ntchito sopo nthawi zonse tikamasamba m'manja nkotani nambala yake imene mungathe kugwiritsa ntchito poyankha funso limeneli SMS titumizireni pa 0881 407 777 nambala imeneyo ndi yaulere kwa onse amene angagwiritse ntchito nambala ya TNM potiyankha mutumize uthenga chabe ku nambala imeneyo ama netiweki ena tonse iti chosera kanga chepe ndithu WhatsApp tayankhani kudzera pa 0995 517 930. Kumbukirani kuti sukulu ya thanzi ndi imene ana ake sadwaladwala etu ine ndi Stanile Mphaya Astabo kuchokera kuno ku Sanga Primary School mboma la Nkotakota. Jacqueline malizitsa kumeneko.
Mkonzi wa programu iyi ndi Stanley Mphaya Astabo, ine ndi Jacqueline Zulu na Zulu ndipo pa makina pali Aklas Chinere.
Mumamvera programu ya Afikepo imene akuikonza ndi Astore Workshop ku Blantyre. Thandizo la programu imeneyi likuchokera ku European Union ndi kuboma la dziko la Germany kudzera ku nthambi ya chitukuko ya dziko la Germany ya GIZ. Ndipo programuyi ili mkati mwa project ya Afikepo Net imeneyi kuyendetsedwa ndi nthambi yolimbikitsa umoyo wabwino msukulu komanso kuchepetsa kufala kwa kachirombo ka HIV ya School Health Nutrition HIV and AIDS SHIN munduna wazamaphunziro.
Sinta dziko sula ana ukondo umoyo tanzi la bwino sukulu makolo apunzitsi mafumu makomiti tiwatangize Anawafikepo.